today. I'm gonna show you how much I love you, mama. I'm on my way. Narudi nyumbani kwangu. Eh, mapema. Ila kinachoniumiza nikupe siri yangu. Kinachonidhurumura kwa majukumu yangu. Kinachoniumiza akili yangu kutwa nafikiria nifanye nini kwako nikuridhishe. Nimekolea mimi kwako, nimekolea, nimekolea mimi kwako kama boya. Nimekolea mimi kwako, nimekolea, nimenogewa mimi kwako. Penzi letu limetokota,
tokota.
Limepikwa, limetokota,
tokota.
Tumeiviana, tumetokota,
tokota.
Twapendana si kitoto, eh,
tokota.
Nimekuipa we again, again, again. Umenikamata singa singa miksa muaya. Wakijaluo nikakolea. Mtu muzima bira haya. Roho yangu nikajitolea. Msishangae, msishangae mie kuwanai. Amekuiva ye. So msishangae, msishangae kuwanai. Papiko kakuiva ye.
I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way.